louder.
Belle passion.
The most day.
I mean the most on this one. Come in for follow what they did.
Your belle passion.
Your danger pressing.
Not you for the moment. Moja basi koi.
Ukusongela yonza mabuzi kuzambirisha Deti vyari pesha Jopiri yonza mekwingira mu Opa bebo ino chuku imwena mu Tuendena yoyo ino chuku imwena mu Mando lepanga zichumu Vipane vivike pahondoni Omba kakune kumashoni Mubotiki kakwane kumashoni Muka chinjo ukene kazape Alapondu labombesha kwezu mkupala Natwesa mkwangala kundura Kachero chero mpasa maleya Zame kucharo kumeke chona
iwe
Chero chero mupasa maleya Tanda kucharo kupepeke chola iwe Blood lick na fuzi musha Yamma jena wansi muka fondo Kumanda mushoshe Churipa wana kupa no stars Ramchizo na maseki Masaila stamista mpendi zeo Malandanya chuni wa EMC records DJ Kenzi ya wakiashi Shake your paintings Accessories na bali mmoja phone supplier hapa mkushi nitacho hapo chungu na mama na ziada wana sakana na bwana soko bosi kaira bosale kanufoya cheno dila mkushi tate longji anyweya ya yeye pachikona ako kini na madiki IZPM na mine most on this. Hey, your best boy. When he bubble.